tubone shamba soni byinshi nyamara hari nibyo tutareba tusubikora kubera urukundo amajwi yose avuge ko wera icyubahiro ni cya witeka sigeze iteka Yesu umwami w'abami ibiteka byose bigushime wowe nkomoko yo kubaho kwacu ijuru no mu isi nawe muhanye sigeze iteka Yesu umwami w'abami ibiteka byose bigushime wowe nkomoko yo kubaho kwacu Ebisini